yours, bro. Got the young Uchi up in the place. And yo, K-Dog, what's happening? Nimekuja na mistari. What? Mistari zangu ni hatari. Walisema sita why make. Never. But now the feeling ashamed. Cause I'm earning a lot of cash. At the center my money in the fame. Nigga I'm here with the name. I'm ready to waste time. Juni meji dedicate kwa hii game. Nita wa kill. Nita wa mada. Nigga for real. Mimi ni papa. Si watambui. Nyinyi mafala. Ninachofanya. Wezi fanya. Cause I be the bass trapper. Nimekuja na kiburi. Somu nipate vizuri. Mimi si mzuri. Nigga nataka yo dough. Juni lisikia pesa. Ando kipuli. Wana wana vile mini ko tight. Kasi miti ya bamburi. Na kani fala misi die. Juniga nitakutuma kwa kaburi. Only rap oneka na kifua. Sitambui kuingia kwa ngori. Okay. Wenipendo kitaka sitaki kujua. But all the same sina worries. Mini ko fit, mini ko tight. Misi ridhiki, I'm ready to fight. Na kao ko fit, upatane kwa mic. Nimekuja na kiburi. Nimekuja na kiburi. Nimekuja na kiburi. Nimekuja na on the payload, that's why I'm crossing the boundaries. Nimekuja na kiburi, so usingoje ni rap slowly. Na squeeze na dunga masuti, juma noti na zisinda kwa kodi. So kitaka ni ite muhuni, jumini mono lakini si softy. Marapa takula mangumi, juni na punchlines, utadani ni boki. So mi nataka kuroga, wa Kenya wajue kuna vipaji. Na wezi nipata mogoka, jumi simbuzi ni kule majani. Deli mziki mina chora, jubila mziki basi mini nani. Na wezi pata ni kibonga, juu ya story za kupiga na kuni. Jibuda mini meokoka, hizo joto tuliwachie mtoto wa Yunis. Nimekuja na kiburi. Nimekuja na kiburi. Nimekuja na kiburi. Nimekuja na nimekuja na kiburi. 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 Wale hawajajua mimi nimekam so chekini vile mimi namwaga buzz nimekuja na kiburi so sidhani unaweza ni ham bas collabo ndaficha na bas kubaf cause I am tough my nigga the fans like how I just you niggas the fans love how I'm pulling the trigger the can't speed I'm the dope Peter I'm pushing my feet on the pedal I wanna be rich and I said cause I be so hard as a kego wanna be like my father Papa Jones aka Mr. Julius Diego nimekuja na yo ego nilipogusa ndipo sipo wakiniona wanatoka kijiko wanajua mimi ni psycho msiki ni wito chuki ni chuki lakini chuki hainanga malipo mistari ni simple usidebate. Juu mimi ni evil na kupata isi ya real hip. Na hapo ndipo mimi nimefika mwisho.